Wakede de. Well, it's Santana, of course.
But of course, otunyo tuwe tova nyongeremu. Tuongeremu, sukari keko banyongeremu. Tuongeremu, kamiti volume yeyo banyongeremu. Tuongeremu, bafani checho batuongeremu. Tuongeremu.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa. Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa.
What do you want now?
Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Uganda jirabe duka. Santa mulabe duka. I'm back at it like Chibada season. Boy, kai gwenga wabula. Mbaye jononya za season. Abanyampi balabe duka. Mafioso bali mukava. Battle for power no love embaga. Chiri Uganda fenotulia tunywa. Badi black amulave duka. Omukole la kuwane nziga. Na yaso membwa zirizi maguja. Amaze mbade nsaga volume kiria. Ha! Bia, bia, bia. Chupa, chupa, chupa. Eno sike chife non tumia. Meno fili muteria wona.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa. Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia, kunywa, kulia, kunywa, kulia, kunywa.
What do you want now?
Kulia, kunywa, kulia, kunywa.
Uganda jirabe duka. Baby, bamuzala bwaise. Ngokwa nolengo ya soka wali ndavanike. Kusoma kwali kutono rembera ya site. Weyamala olevo ya damu tashare. Aize chala ni atunga nengoye. Ngachasawa kufuna yuzi contract nene. She kept waiting as a precious scrutina. Gemikwano jie enojiri ya jinywa. Boyfriend achaya funye sugar daddy. Neena vya vikoye we against the abdabi. It was either get rich or die trying. So she chose rich but she nearly died trying. So she celebrates kulia kunywa. Every fucking single day kulia kunywa. Wejo kabira yela mukampala site. No waba yo pate no mula mwagu mugu wa kulia kunywa.
Kulia kunywa, kulia kunywa, kulia kunywa, kulia kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia kunywa, kulia kunywa, kulia kunywa.
What do you want now?
Kulia kunywa, kulia kunywa.
Uganda jirabe duka. Hey, who's high, who's not? Let's play a game, who's high, who's not? Red Eye Monday, pills and potion, are we really overdosing? Yes, I am a sasoro doti, a chimwe che kume orusi, a chinyo amu komboti, a vako monanasi, na bande kuwa nasi, neva malaya, vama gamba mboda uzikashi, ya ziri kirao, we kwa kwa ako ya situ kirao, pate ne tandika ya tandi kirao, koro ne chikazi ya chifunirao, atene songa ya zimarirao. Kayando olirotia musowani yange. Olirotia musowani yange. Kayando olirotia musowani yange. Olirotia musowani yange. Bakazibe Kampala balabe duka.
Kulia kunywa, kulia kunywa, kulia kunywa. Kulia kunywa, kulia kunywa.
Kampala jirabe duka.
Kulia kunywa, kulia kunywa, kulia kunywa.
What do you want now?
Kulia kunywa, kulia kunywa.
Uganda jirabe duka.